kurwaze rankomye ona karagane kodi omanyiko tukajabulika mbutu fungo bibumale bomusonze kwe kunya ruimba ture pokero abasuka ko laba rwasi muzabafa olwekyo ja mu miro bange takukoka bakanga balande bangonga kibibanzi kulira miramba tekifo kyokuyimba nikishuma ngaja siringita na lusiringiti olwobuzindo obuzinde nabuli ali enguzo kyenyikamuwe bali kyemmanyi mukama kundulu zabalangwa bwemagajja bigwa tebirondwa kirala nninga kabalira mpalampooba tyalikoddemwa bwe mwantugaamakulu mwansese kukuzi mwaliro n'obwoya enfunza bwedduka njakasateka gino gyotyamba olumbye oba mwawulira ebiwatuka bwali bugenanga bwe buzaawa abamanyi obuwoomwa mmaakaffeke neeseka bwino kwomutembeyi attention buli munnayuganda omanyi omusango bijanjaalo birya n'obikkuta mu ttumbi laba tukyalepuka katandika butandisa w'amaaso ku ntimbe gwasuula wammese mu kita mwatema omulanga ku mufugo mutamanyi nabeewuunyaze kwolwo n'enkampa eziri mu ngato z'abayimbi subuhana watara ze nnali mmanyi nti endongo gye tusuna yandiba entaba luganda ng'ekigudde kuwalukagga ne sebatta teyeebaka kwolwo kale enguzi mwali gikakaatudde naye siyomba nga nammwe mumbuukira mumanya ndi lw'ekiika lw'endiba ekiika mu lulinde singa ompa ssente nti nzite taata nzirya ne mmala ne nkuloopa mu busungu bupangise bubaweesa butya omwana wange omutwa paatuwummula mirembe ensi bw'etyo bw'olimala okunyaga n'onyagwa naawe biri ebyo mu bibbiriya basimanga manyiiko ku lwayo naye kirungi kyago tegazaawa tears in my eyes gye kanye nigerian movie ebyo by'olitenda kuwoma n'eriddira ate mutwego kana amaziga genva nammwe yensanka eri bava bulya nnumbye eyeetunda neyafumbirwa nnamwandu mwalukuuma baaba ekyalepuka katandika butandisi bwino yajya abaako tuli mu kkomera maama ne mu kujja ku nsi twagula zine ntuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwanguzi abaako tuli mu kkomera maama ne mu kujja ku nsi twagula zine ntuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwanguzi wendi kibogera ku lwazi bwino wuno muyiwa tobanga nanyini mwenkya nanyini nkamba nakugoba ebizigo nanyini byo oli mufere era n'ebizigo bigeta nenebwa obimpeerako ennusu ani abyesiiga okukuba muntu kukula kyokka bootakuzibwa ttabu abula kabaliko neebugiddeko okukira akanyonyi akazimba kono omutembeyi gwe nayimbako yasooka mu busawo buganda yatembeya kyayinegonja n'akuba n'ebifaananyi eggomba okuva eggomba ng'ajja mu kibuga misinde gye egyamuyamba mbwe teyategulanga bisigalira bweru yeebakira byuma anko batuuze b'ekyawa n'ebifaananyi nga tandise bba kuba mpewo kampala bwalinga ensomba byuma bwakya kabali kalumbye semwezi gwaka ng'omusana kakira asigala nti talama kati yatandika obufere buli tipiko ze ne kwennava okukyawa ebizigo bye byannumye ensiri ekindi bisaana kuba ngatto za bulaaka biri biddugaza n'otya baana bw'amasomero abwekyangirako ng'amazono obukola embuto obuuza nga shadiya ng'omusanze ekyamugwako mu sawuna kuli kwali kuzza ssango naye ensimbi obujulizi n'ebuwuuta waliwo saddaaka emugaana okwebaka emu ku byava ensimbi waliwo ne kaddiira olwayitamu mbe yalina bwe ne zikaza ngoye liba lya mmondo mwe yeerimbise naye nga ngoye nnyini nnyini ndowooza mutegedde bw'ayimiridde alimbizigo mwe yeekwese ndidda ne kaddiiru ke mbagambye wabula ate ebyo biwanvu bunfuukidde ekizibu obudde awangaale maasomogi
nga bwe ndikiwogera ku lwazi bwino wuno muyiwa toba
yesigo